Brother Hebo Fisher, Coach up on the beat.
Yesu yali agenda, yatulekero mubezi. Kayo yali tukuma, alitulungamya. Mbera zona, yoyo, alitukulembera. Mukusaba, emukusinza. Omwoyo mutukuvu, omwoyo mulungi. Omukwana singa, asinge mikwano. Nana, nana, asinge mikwano. Omwoyo mutukuvu, ye mukwano go. Ulichokola chilabo mukisa. Banebyokola, ososa. Ulichokola chizamu. Omwoyo mutukuvu, ye mukwano go. Mukwano, entondo aina, tayagala batamugonera, tayagala bunonyi, bamukubawo, tebamugajiga neyekana birala, mutukuvu buli lukya bamulala, abamuluzaako be batujulira, kubyagula kubyagala omwoyo mutukuvu, akoyo opangisa,
yita omwoyo,
anoonya omubezi,
yita omwoyo.
Anonya kuberwa, anonya amagezi. Yemurungi asinga birungi, yemurungi asinga barungi, yemurungi atagwawo. Omwoyo mutukuvu osinziwe, ogulumizibwe dada. Omwoyo mutukuvu osinziwe, ogulumizibwe dada.